umhlaba sininzi zindyaqo sininzi zindyaqo sininzi zindyaqo sininzi zindyaqo tiningi indawo ekhlizweni Tetwanga bound the city I won't see when I was uti hide the time dwell uzuti ngithandile